This song was created using the N-Track Studio app.
Alisema nanipenda, penda, hato kuja kuntenda, tenda, asambona amekwenda, kwenda, kanzuka kozuri wa maua na bado jachanua, kaniona mshamba, na toyali ameshapata wajanja, awali kuwana yake kapanga, na ndo mana, kanindangaja. Mimi ndo yule, mwanaume mbeli jinyi makura bata, kiare, anenepe shetani uku, kiti minakonda, kipindi kile, rifosi kinoma mimbaka kukupata, kumbe mchinga mie, ila kwa wengine mekwa, laisi kumpata, kaniacha mapema likwa nguso kwema yani bando mgonjwa sipole angesema anipendi tena kuliko kuniriza
kaniacha mwenyewe kanitema shemu wenu anitaki tena ina maana anipendi tena kaniacha mwenyewe kanitema shemu wenu anitaki tena ina maana hanipendi tena
najitahidi kumtoa akilini na shima nimesalenda kuacha kumpenda ni mshima mana nikiscroll TikTok nanunaye napita tu mwesu mkomboti ihali siwezi peke yangu siwezi
minakonda wenzangu ananenepa na mawiri minaisha mwenzangu anapata kamiri
kaniacha na madeni kaniacha na mikopo kaondoka kaniacha peke yangu unahisi wa Mungu kaniacha chongo santa unaje mbele yangu
kaniacha
kaniacha mikopo kaniitema shumwe anitaki tena ina maana anipendi tena
Anakitwa sani ngonga